con the boy, call me number one. Pareza. Kwanza nimekua, nimemachua, mapenzi na yajua, nje ndani ya walimwengu si unayajua. Basi tuombe dua, ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever, ooh. Ruko jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, nilipo maibu. Tena, nishapenda milo, nimependa tena. Ndo nishapenda, iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, amilu, nimependa tena. Ndo nishapenda, divine. Yeah, in a life kuna kupanda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika piri kwake nimefika, tatu yendo anepika bila pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahaba yana mimi nikatunaoga, my baby. And I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever, ooh. Ndugu jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, nilipo maibu. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, ndo nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, ndo nishapenda. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, ndo nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda.